jowlol sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrika e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakun iwrukun kawuro mbuur lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe 26 saami ma mbi'en mayi e ɗum. Hay si tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique. Wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampimen no feewi.
Cheikh Oumar Kandé yahete ko duuɓi 25 o suwataw resde ɓesngu ala taw o woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawol alaa ɗon laawol alaa ɗon ko maa jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no yiyete Tunisie ƴefta bato walla ƴettaagal jaha ɗum ɗo Tunisie Italie walla jaha Libye.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗon ko Muusi kanko e woɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi ɓe tampimen no feewi ɓe nayi min prison ɓe nayi min ɗum ɗo no wiyete jugement ɓe jugi men dal ɓe namdo men ko hollum batonga a faami mbaɗi onon on ngalaɗo koɗon to moɗon a faami ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal.
O arte leydi makko Sénégal kono o woppaani so tawi o yi laawol gongol ko jokkoowo.
Comme suka to hooso mbatta décourage kadi mbatta décourage so mi dañii golle moƴƴe maami gollum jowri mi golla mais so mi dañaani kay so dañii kaaɗe seeɗa maami ƴeew laawol de inchallah so Allah jaɓi.
Woɗɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi o jeyaa ko leydi Guinée kanko e Sénégal naaɓe walla ummiiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓena nguura musɗam e nder ladde Tola Hela ladde Niger eɗo wiyete Agadez caggal naɓe dutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiiɓe yaltude fiiɗaɓɓe ɗe umma rewa Niger ɗo rewa ɗumanɗin hono ma wiyete Libye yaara Maroc yaara Tunisie walla Algérie ɗo kono minen sukaaɓe woɓɓeɓe ay ko noon ɓe woni wumbirde fof ko ha fayda kala ko Europe ɗo ɗannino pour ɗannagollo heede Europe ɗo naatirgol Europe o quoi ɗum ko faalaaɓe yaarude Espagne faalaaɓe yaarude France faalaaɓe yaarude Italie ay ko ɗum ɗanninoɓe wonnoɓe.
Hono no Cheikh Oumar Kandé ni kamɓene ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe ngummi leyɗele maɓɓe.
Ɓe nanngama ka nder ndiyam ɓe jamtama kaalisaji ko wontirima ndiranta anta e hoore maɗa kaalis on no tiiɗin satirima neɗɗo kadi waɗi hono prison ji kono min yangori e nder Libye on min tanti ha min tampi.
Duuɓi 20 caggal hannde sagataaɓe e nder dawla Afrique nana tan jiilo laabi ɓe ndewa les ene nguura musɗam e ladde ha tengte ladde Sahara ɓe ndewe laaɗe ha ndewa ɗon keddo e maaje kala e maɓɓe tahaande ɗum ummaade so wona yillaade ko dañi ha suuro ɓesgu mum.
Ittunoomen to amen pour yaade yeeso waɗitorde mawɗe muɗum ɓe addude seeda ko nafatera ko ɓaawa muɗum.
Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde, Dakar.
E biol limoje gouvernement dawlaji ndentuɗi Amérique e nde hitande 2023 ɓuri 1,598 Afrique naaɓe naati Amérique tawa ko rewruɓe ka keerol Mexique. Ko Sénégal, Mauritanie, Angola e Guinée woni leyɗe ɗe ɓiɓɓe mum ɓuri ɗuɗugol e ngol ɗannagol ngol ɗoftaaki sariya. VOA Fulfulde landi selludal en Diallo hoorejo dawro e jaagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guinée holko woni bi'ol makko e ko sukaaɓe accata leyɗe mum tiindo caɗeele mawɗe etagol yahdu Europe e Amérique e hino jaabawol makko.
Si tawii on yimɓe ɓen no iwde takko mawɓe mum iwde takko leydi mum pelletti ɓe yiɗi mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yiɗi leydi maɓɓe ɓen ko ɓe on tigi lanndo ma miijo miijito inna honɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe. Haray ko no woodi ko haani waɗde ko waɗaali haray ɓe taw ɓe waawata heɓude ton polgal no ɓe wuurira e hoore sutura ɓe wallito ɓee ngure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓeɓen wona ronkiino. Donc ɗum ɗon fof ko ɓe ndaare ardiiɓe leyndi leyɗe ɗen ndaara ko honno gerdata wallito yimɓe ɓen ɓe heɓa no ɓe wuurira e hoore sutura ka leydi maɓɓe. Si ɓe waɗaali ɗum ɗon haray waɓɓe jogiiɓe doole gollugol jogiiɓe hakkil ko sukaaɓe ɓen jogii kon fof aray gollana leyɗa goo acca leydi ndin ɗon ɗen. Hay ɗum ɗon wonaa ko moƴƴi hara ɗum ɗon on tigi haalaali fii luttooɓe ka laawol par ce que woɓɓe kaka baharu rewata woɓɓe rewa e ɗate sattuɗe lutta e mum buyi lutti e mum. Be gouvernement ji ɗi ndaara no heɓira solution